siwa. Toyinza tuvaamu tukyalina okutambula. Nanje kamye nkyabibuuza ebibuuzo, naye ate ansa ze nnina omutwe gukyasibunza. Bakyabituuza ebimeeza byabwe, otuteseza ebitussa. Bakyatulinza n'omunaku kaalina nako bakyakafunza. Bakyatusunza gwe basinze naggulu anadde bwankubuusa. Bakyatulwaza gendako malwaliro otegeere kyenkubuusa. Ate bakyatutiisa ti ya gaasi. Gavumenti e Kampala efuuse y'abassi, efuuse y'ababbi, tekyali y'abantu. N'abatuuza bagironda kati bagyesamba. Omuntu w'abantu, ebbeeyi y'ebintu, akasente k'abantu n'emiwendo gya ddoola. Mafuta g'ettaala mu ssukaali baamussa. Tunaakola tutya gye tudde yonna byekanamye.
Dagala ffe tuyimuke tulumbe olugendo lumwangu tukumbe. You can back down, we can back down. Dagala ffe tuyimuke tulumbe olugendo lumwangu tukambe. We can back down, we can back down.
Amasima gange gagano katinteeka. Kyemba nkulimba ekituufu ate ne nkikweka. Ky'omusuubuza bikooyo kuggala edduuka. Kyabala muzina ng'oba tuguza etteeka. N'abatukuba empisa oba tukubya ssungu. N'abasomesa abasomesa si ansenfu. Ne site sikweyali nnaku zina entiisa. Lwaki olala otunujje yakubwa amazzi? Kyalina yitwe akone eggaali yakiisa. Kimusanvu mu ntebe gye yekka yatuula. Idi Amin n'obode nabeera baagenda. Owa poliisi kyankubanga munda yakaaba. Kuba ebitunyiga bibanyiga kibeegaana. Ne Batuuni akigalulanga yekkaanya. Kyakayimba bwe kati kkooti lyazannya. Ye lwaki bwe nkayimba bwe bati bwe mwebuunya.
Dagala ffe tuyimuke tulumbe.
Sale bya transport si bwa kubanze rodi rodi yesale suti. Ennaku zina amabanja ga kuba kodi. Budget basomana yate yanekera atyo. Ffe kitutambuza ghetto military base. Buledi topu bayiye ekibunjo kya faru. Naye ennaku zina oluveyo gundi lwambwa nnyo. Kyokka takke zinkuba ate n'emmulo gye wabula. Ffe kitutambuza kabeeyi konna kabintu. Nga maama w'ewakali n'ottoba okkuza omwana. Kuba ennaku zina emiwendo gyonna gyesobye. Budget basomana yate ffe kitutambuza batwongera amamotoka amapya. Ffe tubaleetera ebiteeso byonna eby'abantu. Kuba ennaku zino bulalo gye nvuga endwisa. Bazaali bandiyanguyiza tuusa zihaama.
Dagala ffe tuyimuke tulumbe olugendo lumwangu tukumbe. You can back down, we can back down. Dagala ffe tuyimuke tulumbe.
Sanyo mudyake bubu chanzita woko tukwa. Enchuka chuka kwenja tutambula tukumba. Tugenda maso jeli tujisange ngaba tuze. Nonya kwagala edembe didi waka. Mwenye nesanyo mudyake bubu chanzita woko tukwa.